kati ya gari. Mapenzi haya na mwenyewe, wewe ukishuka bandari, mwenzako anapanda kawe. Sikuizi mapenzi hatari, yatakuja ya kuwe. Kama hauna salahi, wala usijisumbue wewe. Aya, mana unajikuta unayempenda na wake anapendana naye, na huyo wake na wake anaendana naye. Te unakuta mapenzi yanitoka nikae, yani wawela ni wawawae. Wani kuwachana shingapi, wachana bei gani? Wani kuwachana shingapi, wachana bei gani? Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa bei gani? Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa bei gani? Mapenzi una galamia alafu anakula mandela, yani unamwaga vichengi. Unajisumbua alafu wala upendwi, unajikuta unajisumbua wewe, yani unaongoa najua wewe. Mkigombana kidogo, meseji kibao kwa ex wake, mala kutete una kichongo, ibu kumbili so shida zake. Yani kitanda ni kama gogo, yani weki juso so type yake. Wani kuwachana shingapi, wachana bei gani? Wani kuwachana shingapi, wachana bei gani? Wani kuwachana shingapi wewe, kuwachwa bei gani? Wani kuwachana shingapi wewe. I'm London boy, it's D-Way, Jimmy, I wear beat at the bowls. Selling me a human in London, man, the bowls. But the will of mine, selling you. I wear manager boy. Selling me a boss in Max. What pay when I'm going to keep with Zola. Boss in Super. I wear manager the Z. Zura Kacha. Killer. Wani kuwachana shingapi.